www.burapray.com.
Sacha. Sacha.
Yo, yo, yo. Ten balls. Mr. Shaka, 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 Shaka.
Diblo wants
us. Wanaotaka ni pote, Mungu baba ni tete. Wanaotaka funga upepo, wakija kipepo tukeme.
Wanaotaka ni pote, Mungu baba ni tete. Wanaotaka funga upepo, wakija kipepo tukeme.
Kwa jina la baba ushinde, unyooshi upinde. Kika panga nani upangue, maujuzi toka shure. Na bana kwa jibagure, mia mia ukature. Kalaka nazareruwe, shibendizi kiguruwe. Maisha ya msoto, shule viboko.
Wanaotaka ni pote, Mungu baba ni tete. Wanaotaka funga upepo, wakija kipepo tukeme.
Yeah, yeah. Mkate wangu shusha,
shusha.
Mkate kila siku,
shusha.
Baraka zako shusha,
shusha.
Roho Mtakatifu shusha,
shusha.
Mungu wangu halali, ananilinda muda wote. Mungu wangu hatari, ananipa muda wote. Mungu wangu halali, ananilinda muda wote. Mungu wangu hatari, ananipa muda wote.
Wanaotaka ni pote, Mungu baba ni tete. Wanaotaka funga upepo, wakija kipepo tukeme. Wanaotaka ni pote, Mungu baba ni tete. Wanaotaka funga upepo, wakija kipepo tukeme.
Goma limepimwa liko fine. Kwa kina baba, kwa kina mama, na wazee. Kwa vijana na watoto, laute. Halina question, halina kweli, halina question, halina kweli, halina question, halina kweli, halina question. Komba DJ Afrika, Afrika, Afrika za mtu mweusi. Ajikupatia pana ukia. Afro mabishi klasiki. Watafutaji boku baka ngangu. Nakubali sana wanangu watafutaji Suzi Afrika. Anakubali sana wanangu warumbashi. Kwa ishima watoto wa Morotoni, Morofinga, Moro area. Kwa ishima wanangu wa Dar es Salaam mjini watoto wa Gine. Wanangu wa Babadu wa kumanda mabake na mai. Kwa ishima wajina jei.